da da dee da da da. Get out of down, did it down, down to dying.
Baziningi mfano wami bantu abanomona baningi intwana yami uzopopa impilo izoshintsha bekele bekele bakulume abazi lutho they don't know no ukuthi siyaphi kwenzekalani avele sophumelela konke amalanga sawasebenzela.
Don't cry no more.